Unumetonesha na bado unataka kuniongezea maumivu. Na kukumbusha maumivu napata mipitiriza na wivu. Unaifanya si kwamba sioni, naona ila na kazaro. Utakapoku mini tazame usoni, usoni, usoni. Kama mapenzi turufu Mungu mekwa gazeto anasoma tu wapita nja. Watu maharufu wanampeti petu wanamkomba kina mpaka nja. Yanani kondesha, yanani chomesha, yanani choresha, yanani nyimakara. Yanani kondesha, yanani chomesha, yanani choresha, mpaka nakata tamaa. Soba, 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 soba. Kuna muda nawaza labda mimi ndio wa kwanza inaeteseka na mapenzi wengi nio na enjoy. Yanavyo nikalagaza hata mama lisemaga, yananitesa ya mapenzi wengi nio na enjoy. Yeni ni mfano wa jabali, ona nimepigwa kabali. Nasonona, nasonona. Yanani kondesha, yanani chomesha, yanani choresha, yanani nyimakara. Yanani kondesha, yanani chomesha, yanani choresha, mpaka nakata tamaa. Soba,
it's the thing, the African drive.